Dali danga tu as ska for bas pop show. Gana chief nef so. Tabaye tamba po isho. Ni mushala season ni nombe episode 4. Jumbo ya dilanga tu as kef so. Gana chief nef so. Tabaye tamba po isho. Ni mushala season ni nombe episode 4. Kali the Holy Spirit, Metallica nangu Metallica taba vichita party flobo we did it. Makali ni nani, makali ni nevo, makali ni flobo believe it. You dig 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 now, shit is getting deep. Amesta kwa tinipiri, Celeste upachalo kini. Tata ni kabangiri, ancestors within. This time I'm fully, awe kam chuli. Kaivesa nuli, awe takuli. Jefo kulungula, mito kulungula. Jeta pumengoma, jeta kalindula. Levo kulumbula, mito kulungula. Cheta kumengoma na leta kalindula. Tu afika for bas pop show. Gana chitef nefso. Tabaye tamba po isho. Ni mushala season ni nombe episode 4. Jumbo ya dilanga tu afike fso. Gana chitef nefso. Tabaye tamba po isho. Ni mushala season ni nombe episode 4. Yo! Tuangala nebama kwa kupwa. Kupunda kwa chilo mso wa mbebi no kufwa. Behavior very sick mbomba na madokta. Muhelikopta nziai kwa vuna na doktra. Jefo kulungula, mito kulungula. Cheta pumengoma, jeta kalindula. Jefo kulungula, mito kulungula. Cheta pumengoma na leta kalindula.